Hello?
Hello?
How no? So the Shakad Mahala.
Arabi.
Yeah, no.
In Gargan Galali.
Hatri.
Arabina Gauzo.
Yeah?
Arabina Gauzo.
Hem, Hangavia.
In Gargan Galali. Lifray, Shahel.
It's a hand.
Ah. Eh? marka si lacag bal ay u turo sirti baan garan lahayn uu
ta xafiiska tagaysan uu xaq isidka
xafiiska
ha
xafiiska walka
xaq isidka ma lagta ishaal bu qoran yahay hasan wali fooqa
ee
yoon